keep calm. The Casanova. Yeah. Vijana wa Subaru wametupa pressure, wamekunywa dem zetu hata bila chaser. Ukimwita boss vipi ana week later, rada chafu we gambler. Wamwita dem kwenye data, naleta ID bendi. Vidosho wenye expensive test, watakwacha kwenye deni. Mapenzi utapewa ukispendi. Wamekamu wakishine rangi thao thao. Mani ndiyo luga wanati right now. Awapendi vitu loko wezi pita now. Soko tumegoma, vijana tumestretch fuko adi tunanyonga. Shosho wanjoka ndiyo luga tunabonga.
Me crazy lately, niko mishe mishe daily. Is it stress me na choka, ucheki niko mboka, mbona nipa pressure lady. Why you drive me crazy lately, niko mishe mishe daily. Is it stress me na choka, ucheki niko mboka, mbona nipa pressure lady.
Mapenzi ni ya kibeti, na kasi pesa usubaru kuna kudeti. Yani mvuvi anatega pale mneti. Samaki mini lidishiwa tabila pleti. Na sini movie alini cheza kani kwa seti. Msupa V8 any gazla. Ati boss lady she ain't any hustler. Tokwa juu ya mula ni kageu kwa kigafla. Tote amarula ni kanza kushare half life. Naenda mguu manzemi ya tasidr. Ya unitabu tuko watu kabr. Na gari ni ya blue ni Subaru impr. Panua mguu ifondo ya utr. Naenda mguu manzemi ya tasidr. Ya unitabu tuko watu kabr. Na gari ni ya blue ni Subaru impr. Kapanua mguu ifondo ya utr.
Daily naumia kishenzi. Is it stress ama penzi? My pressure siwezi. Ati daily naumia kishenzi. Is it stress ama penzi? My pressure siwezi. Why you drive me crazy lately? Niko mishe mishe daily. Is it stress me na choka, ucheki niko mboka, mbona nipa pressure lady. Why you drive me crazy lately? Niko mishe mishe daily. Is it stress me na choka, ucheki niko mboka, mbona nipa pressure lady. Daily naumia kishenzi. Is it stress ama penzi? My pressure siwezi. Daily naumia kishenzi. Is it stress ama penzi? My pressure siwezi.
Keep calm. The Casanova.
My pressure siwezi.